amejibu Yesu. Furaha yangu acha niwaambie, kinachofanya nitabasamu acha niwaambie, Mungu wangu amejibu haja ya moyo wangu, ya moyo wangu. Kile kilichofanya nisilale nisisinzie, kilichofanya hata nilielie, ame stop, amejibu haja ya moyo wangu, ya moyo wangu. Amesema nitulie, vilivyo vyangu vinarejeshwa, vilivyoliwa na nzige na madumadu vinarejeshwa, by force, by power vinarejeshwa, oh vinarejeshwa, oh vinarejeshwa. Acha nifurahi, vilivyo vyangu vinarejeshwa, vilivyoliwa na nzige na madumadu vinarejeshwa, by force, by power vinarejeshwa, oh vinarejeshwa, oh vinarejeshwa. Acha nifurahi, vilivyo vyangu vinarejeshwa, vilivyoliwa na nzige na madumadu vinarejeshwa, by force, by power vinarejeshwa, oh vinarejeshwa, oh vinarejeshwa. Kajibu ndio, kuona mimi jina langu limo kati ya wale watafutwa vilio, watafutwa vilio, na mimi nimo. Nilimuuliza kajibu ndio, kuona mimi jina langu limo kati ya wale watafutwa vilio, watafutwa vilio, na mimi nimo. Amesema nitulie, vilivyo vyangu vinarejeshwa, vilivyoliwa na nzige na madumadu vinarejeshwa, by force, by power vinarejeshwa, oh vinarejeshwa, oh vinarejeshwa. Acha nifurahi, vilivyo vyangu vinarejeshwa, vilivyoliwa na nzige na madumadu vinarejeshwa, by force, by power vinarejeshwa, oh vinarejeshwa, oh vinarejeshwa. Acha nifurahi, vilivyo vyangu vinarejeshwa, vilivyoliwa na nzige na madumadu vinarejeshwa, by force, by power vinarejeshwa, oh vinarejeshwa, oh vinarejeshwa. Acha nifurahi, vilivyo vyangu vinarejeshwa, jina la Yesu, vilivyoliwa na nzige na madumadu vinarejeshwa, by force, by power vinarejeshwa, oh